Yeah, it's a brand new hit. CJ Mo Fire, Sandy rapper boy.
You can call yo,
King Dazzle.
Sandy, I got you. Aiba.
Let's go.
Aiba kulimu baba hulu, musupela buhulu wa mina. Aiba kulimu baba hulu, yeah. Not quick as enge mwanana, kapa enge mutu yaliangana. Mwanana mumu felikute, niena ukami falikute. Baba muba meli leli, kono mwato kivanana. Baula pela mubili,
yeah.
Mwato kivanana.
Mwanana
akamiswala pamubila.
Kamela ikeni mwanito landona.
Mwanana akamiswala pamubila.
CJ Mo Fire, let me get it. Ati, hey. Konda hulile uska ezangana hapenge kuli ulifile. Hulile uskana na ingenja upula kuli mwendina na kona kukunjanja. Nazivakale na kuli unitatami kuzabu kubake ukene sani vashemi. Niwona nivalukela kueleza notu kuyema fapatele kukala kukutaza. Ikaba chwani kuli niluwae kuli luvatu kaufela luna aluli puli. Haiba kuli wana kibaba hulu valukela kusupeza kuli kibaba hulu.
Haiba kuli mubaba hulu,
yeah.
Musupela buhulu wa
CJ in the house.
Aiba kulimu baba
Sandy, I got you.
Not quick as enge mwanana, kapa enge mutu yaliangana. Mwanana mumu felikute, niena ukami falikute. Baba muba beli lelimbi, kondo mwato kivanana. Baula pela mubili, mwato kivanana. Mwanana akamiswala pamubi. Mwanana akamiswala pamubi.
Let's go. Wautwala mulubone zili fast. Kono hape musikalu wese zangani fafast. Hey, akufosi likota kufosanga vatu. Ewa neni fosize mwaeleza ni mutu. Hey, musika utwa maikuto ya kuna. Kono mina mube abu maso hape kuna. Kanti matomo ki western water supply sanitation kanti kivu data. Wautwala mulubone zikazazi. Kono noti kunolunge nyeleza nga kazazi. Alimu mluka muswala kama brabra. Fapila banana ona vale vene babra.
Hey. Musupela buhulu wa mina. Aiba kulimu baba hulu, yeah. Not quick as enge mwanana, kapa enge mutu yaliangana. Mwanana mumu felikute, niena ukami falikute. Baba muba beli lelimbi, kono mwato kivanana. Baula pela mubili, mwato kivanana. Mwanana akamiswala pamubi. Mwanana akamiswala pamubi.
Let me get it. Hey, lupila ni wona kono kivitongwan. Na kuka ufela wona kilifapan. Sebale lile kikuliva ni kute. Kuliva bulele kulinani nalikute. Na kolina kovaluana ni banana. Chwale kilikute manileva kava fabanana. Kilingwa mazami na zika miliantela. Falu kaisana ni kakala kumipontela. Kati mweza ingi baba nitolela. Mukone kuye mafapila batu kuniluaela. Haiba kuli wana kibaba hulu. Balukela kusupeza kuli kibaba hulu.
Aiba kulimu baba hulu,
yeah.
Musupela buhulu wa mina.
CJ in the house.
Aiba kulimu baba hulu, yeah. Not quick as enge mwanana, kapa enge mutu yaliangana. Mwanana mumu felikute, niena ukami falikute. Baba muba meli lelimbi, kondo mwato kivanana. Baula pela mubili, mwato kivanana. Mwanana akamiswala pamubili, analikute. Mwanana akamiswala pamubili, wasikuto.
Hey, Managers Friday kafaya. Wani kiwani, jamani mufuti. Yeah, Mr. Otherwise, I see you. Bro Kelo for life. I know the driver, I see you. Hey, Wado driver. Ati, kona vyeo.
I love Sashiki Swami.